Nkwa asɛm brɛ ni onua ebrɛ aso sɛ yebetie nkwa asɛm. Bɔbɔ de asɛ ɔbɛfrɛ obi bi ɔbɛn hɔ na wasɛm sɛ nkwa asɛm ebrɛ edu. Ɛyɛ mo somfo Akwa Hayford ɛna me ne mo ɛbɛkyɛ asɛm yi. Asɛm yi ɛfiri Lifeword Media Ministry ɛhɔ ɛna ɛba wo nkyɛn. Na yɛwɔ abɛɛfo afidie yi so, yɛwɔ Lifeword Crowd. Na ukwa Amazon Lifeword Cloud ewo ho www.lifeword.org aso ho na yeyo uba na upe message bia ewo ho fan kase bia yewo iroba yewo twi yewo ga yewo dangbe yewo ewe yewo Liberia kasa Guinea kasa French kasa Moshi kasa yewo Mali kasa kasa bibiri ahudu bibiri ewo sa ɛpono so ɛti bɔmmɔde a sɛ wone ɛbɛtua na mo na wodi akyi na wotie nkwa asɛm mosomfo Akwa Hayford ebio ana me ne mo akyɛ asɛm yi bɔmmɔde a sɛ wobɛsi wo trase na yɛabɔ mpaeɛ nokwafoɔ ne wo awuradeɛ awurade obiaa ne woaba wo nkyɛn ma woato no akyen ɛda awurade wo sɛ wobaeɛ yɛade bɔhemfo nti na wobaeɛ ɛnɛ a yɛtie wo asɛm biribi yɛadwene ni ne yɛnte aseɛ ni ɛyɛ ho adi kyerɛ yɛasɛm mu sɛ wopia yɛmu biara anyɛ ɔyeraba ɛda wase ɛwɔ ho ade yesu kristo din mu ɛna wakoa mebɔ mpaeɛ amen ɔnu a wotie me ɛyɛ mosomfo Akwa Hayford bio ne nti ɛna yɛfrɛ sɛ mabɔ me din abɔ no bɛyɛ mprɛnu mprɛ mmiɛnsa ɛsiane sɛ onyankopɔn ɛnam Lifeword Media Ministry so so ɛna ɛma yɛde asɛm wei ɛde brɛ wɔ na me na mede ho kyia me yɛbɛsan atoa run away to save your life run to save your life run to save your life saa anɛtie sɛ wobɛdwane na woagye wo kra nkwa wokɔ bible mu a ɛwɔ hɔ lot onyankopɔn ka kyerɛ no sɛ dwane na gye wo kra nkwa I think Genesis Moses ɛhoma ɛdi kan no sɛdeɛ mede nkan no wokaeɛ ɛwɔ Genesis chapter 39 nso no ɛno nso yɛfrɛ no sɛ yɛnnua anaa yɛ papa Joseph ɛsɛ dwaneeɛ a ɛma ɔnimnyam a na onyankopɔn de ama no sradeɛ a na onyame de adom no no saa sradeɛ no anyɛ da yi ɛmfiri ne nsa sɛ wotie na wosua Jacob ne story no a ɛyɛ na adesuadeɛ kɛseɛ paa ɛwɔ mu paa na yɛmfa no sɛ ɛnnɛ yɛnnipa yɛwɔ hɔ yi a nka yɛbɛka sɛ yɛkɔa na yɛbɛhuri ɛsiane sɛ yɛbɛdwane na ama yɛagye yɛ kra nkwa no mmom no yɛbɛdwane akɔtɔ saa tibia no mu ɛno nti ɔdɔfo nyame ne woka no sɛ dwane na gye wo kra nkwa woanhwɛ no yie a na sɛ woannwane mfiri nnwuma bi ho a woannwane mfiri wapɔhwie ho wonnwane mfiri odwamammɔ yi ho wonnwane mfiri wasa ɔkɔnkɔnsa a wodie wonnwane mfiri nsa a wonom ho wonnwane mfiri kalabula a woyɛ wonnwane mfiri azan a woyɛ a onua debi bɛba no wobɛnom ho wobɛ sɛ mehunu anka na ayɛ dɛn aka akyire saa sɛ ɛnnɛ ɛyɛ adomberɛ ɛnnɛ ɛyɛ nkwagye da Joseph ɛhu saa deɛ no na yɛntoa so wɔ Genesis chapter 39 ɛbɛ ready from verse 3 na yɛde kɔ yɛkɔa verse 2 na ɔsɛ no awurade di Yosef akyi na na ɔyɛ ɔbarima a na ne ho wɔ sradeɛ na ɔtenaa ne wura museum no fie onipa yɛ wɔagye sɛ no wɔtɔn no koraa ɛma no anka wakɔyɛ obi a ɔkɔ brɛ wɔ nkoasom mu paa ɔmu sɛ ɔfa nnwoma bebree mu deɛ nanso yɛde no kɔ kɔtena potifa fie potifa fie a ɔwɔ museum a ɔyɛ pɛni pa fie ne yɛde no ɛrekɔ obiara yɛ n'adwene sɛ sɛ ɔde wo nam kwan bi so ɛrekɔ akɔhyɛ biribi sɛ ɔbɛsɛe wɔ a awurade ma nkɔpie biribi a adom no nhyira ɛdɛ ɛwɔ hɔ wanka sɛ amen bɔmmɔde ara bɔ mpaeɛ mmerɛ mpaebɔ da na menim sɛ sɛdeɛ na onyankopɔn na awurade di Joseph akyi no saa nso na awurade yɛ dɛn ebedi ochi na yehwe verse 3 no Genesis chapter 13 verse 3 asem yeme de pa ose na niwura hunu se Ewurade edi nechi na Ewurade amade a oye nyina yeyie no ona basa so no. Oh yes, ose na Ewurade na sorry na niwura hunu se Ewurade edi nechi papa na Yosef kwa tuwa na maana no. Ounu se, na Ewurade nsa wo. Ya fene se, Yosef so. Unia uti emi, Ewurade nsa ema wo so. Ewurade endi wechi. Ewurade abasa endi wechi. Bile bia uwo biara. Sa uro jia asemi ya tuma. Na waka se emina, Ewurade bedi wechi. Ose na Ewurade edi nechi. Na Ewurade ema adyo. Bibio oye biara. Eye ye papa no. Yosef kwa ni fiyo no. Onam Joseph abasa so o bibio ye biara bible si eyeye no se na Joseph nya ne nim adom sanse wodi na be fie ewo ne fide ne bibia ekoso promotion na eba na kwetu asema ye tumu oyare onya yarsa adom ni shira ayeden ebre ewo fie ho abe fie ho nanso sade wo yaba no ne hwede na Satan so ane na pamfo so efa baby no akwakwoshie baby na nka saa sade na onyakopɔ de adom ye friend say Joseph no na ka efri ni nsa ba me nua ha ba se ohwe ade bi ye wa se obɔma woni ada ho isan se yen asofu yi so onyame nsa ya ba ye so a onyame adom nya ba ye so a na onyam bibia ye bia sachi se ye ya na ye frase na ye dwe na ye frase na mfe de ye friend say yen sama yankase ye friend say ye ba kan kwa gya sam na yen ka o ifele be jina ho ye fele ye be kasafa enwama du a ese nipa ofa ofa so a ebe ma wedi wiri efise won odi won turu ade so no ade enyine di boa won na ewie won yi menka se ekwa ye fa so cheche se ye di ye enye o nanso o ma yakopa asem no mum no etimi nipa no ezanse onipa ankasa se tiko yakopa obo no ezanse ye mesom no yamasumu na yafa ya honto no so obi shire akwanyi nemu obi shire ensa na ejuma obi shire bibiara na nemu no ye jai nkwaje asem na chiri kwan mum na de bia ye to so 10 ways to be successful as you seek first the kingdom of God and his righteousness and all things shall be added unto you yakupona hindi ni tene kani ni aka biara ya de bere abaka onu ya wutie mi se woru hwe yakupona hindi ana ne tene kani we di chira bibia ha ho fakri so kraje nkwa na so fakri so kraje nkwa sa nyo menyi na be dey e baba osu onu ya tie na e free bra odi ne na ose na efri ebra wodi no si ni fie ni de owo enyina so no Yosef nti Ewurade hyira Misraim no fie e unim de ba ni se esa se no menyina ekoyie abra na Joseph aba fie undi no ni papa ni ye ni se Potifa ni ye ni se ni fie bi biara ode hye Joseph nsa Ewurade em bebia wo biara mpenindie edu ne mfa ma wa efri ene ebra wutie mi Ewurade ma saa mpenidie no emra wa brabom Ewurade ma wonye tire onyoma nyina Ewurade ma wonye ediada ma no bire Ewurade ma de bia do wonye the first but not the last Ewurade shira onu ka enti na abra papa ne yesa nso no oh yes o si na efri ebra wode no si ne fie ene de owo enyina so no Yosef nti Ewurade shira bizem no no fie ne Ewurade shira ishira badia owo nyina so efie eni efuo mu oh onyakopo nshira no ni paya do fuo ampa muni awutie mi Ewurade ma ni shira emra wasin mu emra woni wasifo nyina so Ewurade shira o ni da so asa Ewurade mpeja o so na o yare da ho a oh 38 years a infirmity Ewurade sane yare 12 years ana mboje tu no Ewurade sane yare Ewurade ma de awu biara ye yie odjuma awu ya ni da so asa eke ba no Ewurade o yes o ma to fo mbrem e Ewurade ma to fo mbrem na nyoma nyina e de enye yie aha na pese wo hwade bi hwe ni yipa o se ifi ebra odi ni si ni fi ne di owo enyina so no Joseph nti wunti no urade bishira obusua wunti urade bishira oma wunti urade bishira ukuru wunti urade bishira oyere wunti urade bishira owo asinyina wunti odwuma efo urade bishira won onia wuti emi wunti no se oma hukwan ya urade baye nyoma kase bebre urade baye nyoma kase bebre ewo wa brabom onia wuti emi na so we nyina yekirim so on fakiso kra se o kra je nkwa nyuma ne baba de na so de ame comfort ma se fakiso se o kra je nkwa na unti no nshira mafi unti ayaresa mafi unti mpuntu ombra unti ebia na woni bebi kra a obusua na eda na wo tukwan na wo ye ejuma bi e wo ejuma yi because e wo to ice water because oton enoma ngitingiti bia sa akoye se yi oton akofi kakra banya na wudi wunti no urade mpoja se adwuma no wunti urade nya okasi wo se adwuma no mu wunti urade ma enkoso amre adwuma no mu na fasi dan wunti no urade mu a na hwe ombe sku nyina wunti because wunti no wodi adwuma because ne nyumre anase ya na pa na se nyumre na se yewia obom pae se se wuri pia na pose urade urade minti no shira mebusua urade minti ma mpuntu mbra urade David si maya kwala oh yes maya brantie maba akura me hu ojidi nia oh yes na sini sesa deda nti wunti ni urade ma woni wasefo sesa deda wunti ni urade ma shira ene emra wa brabom nyoma na ya meka wasem no so mfa kriso kaje nkwa wala so baka che obofa kriso kraje nkwa bible si enipe nyina yebone bone si na kuchia o na de yesu so bewu asen ya so e bechia yebone ka to bibiara obaje ne fun so atumu na waka sampo urade o maya mfun so fa che mi obofa kriso se me kra na agje nkwa no urade ba ju nde ya so obone obone kremu e ya urade ba ju bo sampa ye we se sa nyoma wi na pese obaka se urade mpa matie wasem me wo sampa nshiro wasem ni mu mo se de ho to so a ade nyina di bua na wi ye nti urade ma me nyira urade ma fa so me kra je nkwa urade so wo pia o ma nyo yira ba na urade wo na me me so ma jim ni mfie fo nyina ra e hwun wo fri eje mu so wo bo sampa ye ya me se urade e do aka no ma ho na me shira so wo bo sampa ye wi me se bi biara a wo ye bia e be ya nkoso me du besia e be san toa asemi so wo ma dia se wo be di echi Lifeway Media Ministry. Edumedia ye die fa nkwasem ho ne kasa hodo bia no. Sa wotia obekọ lifeway.org ho ana lifeway cloud on Amazon. Na se nkwasem otwi na obese wotia obetimi enya kwenya na wotie. Kasa bia wotie biara obetimi ade etie na mise be yen hira ma. Yam shraw ye somfo akwa Hereford ena mene mucha asemi. Asemi de me ka de bia se. Be telephone number 0244-86-9499 0244-86-9499 Yamishrao, say, we tea in question. We said that for so, a best sign, I had an issue. Yamishrao, da.